yo imba wega ba makula wetege ko sakalo bulago sako buko unodu sujja sujja byonoko kubagwa bakatalinga anti bakweyuna ebyo byenkonye konga tandika bindize bingoye mu mubiri ogwange nayete mwe kubo kumpe miri musinja lwali tagalere bivumula ndi suze wange mubuno muli munize bivumo nkumubye muli nengesa nti mbagwe oyimba banaye songa sijifana nana yaba mumwe babulwe bana bakubunya bivumo munange engeri jendi piwa mkukoka abamu chiba bubise mitwe bawolo mawowe echo kuba korela nange sichilaba bakwasa ndunda abajune baiye echitone change chansikira no sichiyige ntyo banna gwirana awakana buza mange sako muzeyi tata ajja kukusoma tideche mvane bazamu kama chitange elinyanga bulijjo mugaveru ima nisa ni reveni zige gange na denko miewo nene songa tuwaye tegama tubo bambi kugambie Chinsi tude muntebe, tejiva de mirembe Ndabye tutandiso waba munsi mwendi Chinka vya mazigange vya Sodoma ne Gomora Bizembo kuteta munseno Wodiso mulalu mukama viva vitabuse Konze sinja kuchirinde chojendi Chembanzi zebu tesa ganga ne waludidida jimuli Nukunjulo mchijigulo Chino chabu tondo kuwasa obo kufumbirwa Aba mami na mchala okuveda neda yendi Nono, abadu nonge simbye bamaze mwaka tola banange tulabye bikweno Omusajja fumbirwa musajja munne gaba mawano N'omukazi bwe kityo tugwenyu senyolu no twebuzizza amagezi n'ebisolo bitusinze mu ntegeera y'ekikyaba eno Tubadde kyabatandise okuwaba ku nteekateeka za Mukama Ekyo kimbulize munno Ebyensi ebitumalamu ne tubama byetukomboza nga si bya wano Dala dalo vevengo tianti nze basajja bannange Bene yunido kolo mkwano Okunja kongori gege didieni utaka njira nkoma wasungu wadenyo Nkana mu maso ga mukama siwa kanyaba ibona yetu labye necheta gobongo butono ngetondo lyakulaga nti nedda bigobye kawa yava mu lubirizi lwadamu okuba omubeezi weko lubereberye kati gwa badda atali mu katola tewekwasa nti tomanyi ng'eggulu olisulye lisodde neetatwagaalizanga ku nkola y'obutondo obwefaanana okuwasaŋŋana Woba omukuumi kwano jange n'omuzoogo ne sigulira nva mu maaso nkugobye kati sitaani takulimbalimba n'akugumya ng'ewantu owafulumira mpita mbigwe w'oyingirira n'otenyinyala ng'olinga yonjeza ennyumba mundasa omulyango gujjudde bitoomi bugubye tujja kulabisa ngogazi y'ezengulugulu anti munda wajjula amabwakubye ndakiyita ebyegoye sisitimu wagidobonkanya yonna mu mubiri osigalidde kukaaba wowe yaaye Nkalubirizibwa nnyo bwe ndaba Omusajja yeeyisa ng'omukyala Obwongo bufuna okubuusabuusa nga ndaba agwa mu abo ennyimbi ekaabanyiza Omuntu alimu ekibeerabeera namyekoza omusajja eyeetambuza ng'omuwala Eddoboozi n'alyekakaba abafaanane so ng'ebirevu bimuloopa byazunza We baba abakyala eyeefudde omwami by'omulabirako omukono gw'essaati emu agufunyako Nateekako afu shoti nga wafuba okubawu n'abafaana nenga kangabiriza nenyanya abafuzi ab'ekibogwe abayise ebiteekateeka by'ekigwagwe bituswaza tewali bufuzi butava eri Katonda naye amagezi tagakummangako okulowooza laba mu masomero nayo byegiriisa ate mu zisingo sikuulu kyatabadde kale kyennyamiza gavumenti tutaase dunda taase eggwanga lyo nga liigubya ennyo tusabadde tukuza amazima nindiridde okugayimirirako ne wendibaba omu neeyamye okuganyweza mwe be bakiika leero obubakeeredde bwe mukyusa wojjitanja kujjumbuza ekinkuba enkyukwe mu makanisa agamu abasiiyazi bazivujjirira ensimbi kale omusumba omulamba okkiriza otya ekizikiza okwesogga mu kisibo ekyo kyeyoleka nti ekkanisa ezimu bali mu bizinensi baaniriza oyajjuza ebibbo kati mwendiga ababa ababaazi by'amaaso ng'eno bagabana nsimbibo ebyo bidiini bya sitaani byansanga ndi mu buufu n'esomera njawula ekituufu kyakyeba ya mukama weefuuka nga yeggwe nannyini kyova ogiyingizaamu n'ebifu ddala obuvuumu obujja waana ogatta omukyala n'omukyala okujjako ng'oli muboofu omwami n'omwami ne baakola embaga nga yeggwe paasitaawo bamutuubaavu ndowooza ekirayiro kyongerebwemu akakwakkuliza kagenda bwe kati tinaalekanga abakazi bonna n'abasajja bonna nkusaanyusa omubwati nga wemba ndayidde bwe ntyo mwami n'omukyala nga ndayirira bw'ati tinange naalekanga abasajja bonna n'abakazi bonna nkusaanyusa essujaati kati mbatangaazizza ku by'empasa ennungamu tewali wanneekwasa baba babulirira owaawoobwe bwe mutaakyuse sijja kudda naakisa okwevuga empanka ekyo kikolwa kya bufumbo bukyamu mukama takiisanyukira baamulya bisiike kyemukola kya bufumbo bukyamu dunda takiisanyukira okulya ebisiyaga kikolwa kya bufumbo bukyamu liisaddene takiisanyukira mwe be bakiika kyemukola kya bufumbo bukyamu mungu takiisanyukira omanya ekikolwa ekyo kirina mannya nkumu okusobola okukikunyonnyola abagenda mu maaso nga bakikola nze mbayita ndongo ezitalina nkoba mweraba